another one.
This is Syria. Especially sex for the man. YJ.
Let's go now.
Cool, yeah. Cool, yeah.
Kasi na nyoka, yeah, yeah.
Nyoka, yeah, yeah.
Na wango wana chonga, yeah, yeah.
Tonini wana chonga.
Miti kasi na nyoka, yeah, yeah.
Miti kasi na chonga.
I'm busy, baby. I'm busy, yeah. I'm busy, I'm busy,
busy,
busy, busy.
Let's go now, let's go
niko
now.
Busy, niko busy.
Tutaona na badai.
Kisha oga tukagambeke.
Tutaona na badai.
Niko busy, niko busy.
Tutaona na badai.
Kisha oga tukagambeke.
Tutaona na badai.
Mabinu kachura, koko na tema santura. Sukuma wa uzasura. Wasiku pate wakakuta kuna sei chuchu. Mabinu kachura. Koko na tema santura. Sukuma wa uzasura. Wasiku pate wakakuta kuna sei.
Let's you tell me. Kila mtu amekuja kona fura.
Utani, kila mtu amekuja kona fura tele. Na mezani, nigambe na toto zimesha jambele.
I'm busy, I'm busy, yeah. I'm busy, I'm busy,
busy,
busy, busy.
Let's go now,
niko
go now.
Busy, niko busy.
Tutaona na badai.
Kisha oga tukagambeke.
Tutaona na badai.
Niko busy, niko busy.
Tutaona na badai.
Kisha oga tukagambeke.
Tutaona na badai.
Weka mani, weka mani, weka wacho nyonge. Mwaga gambe, mwaga gambe, mbaka watu atambai. Weka mani, weka mani, weka wacho nyonge. Mwaga gambe, mwaga gambe, mbaka watu atambai.
Let's go now,
let's go now. Niko busy, niko busy.
Tutaona na badai.
Kisha oga tukagambeke.
Tutaona na badai.
Niko busy, niko busy.
Tutaona na badai.
Kisha oga tukagambeke.
Tutaona na badai.
Cheza na midao. Cheza na midao.
Tutaona na badai.
Ukitimba barida tuna inanoma.
Tutaona na badai.
Cheza na midao. Cheza na midao.
Tutaona na badai.
Kitimba balida tena inanoma.
Tutaona na badai.
Why you?
Let's go now,
let's go now.
Masuri. One love my son. Matatu saidi.
Tap sana, tap sana,
tap sana.
Yeah, yeah.
Touch, touch.
Matatu saidi.
Let's go now,
let's go now,
go now, go now.
Maria my daughter.